Kwako dunia imeharibika, baba nakuja kwako. Binadamu leo wanafanya mambo ya ajabu sana, baba nakuja kwako. Ndoa za jinsia moja watu wanarogana, baba nakuja kwako. Wengine wanakufa, mimi nakuja kwako, baba unipokee.
Niwe watosha Mungu, niwe unatosha baba, niwe watosha Bwana, niwe unatosha Yawe.
Baba shangaza, nikikuita we unaitika. Bwana we unashangaza, nikikuita we unaitika. Wewe maji ya uzima, wewe mti wa uzima, sina rafiki mimi. Wewe maji ya uzima, wewe mti wa uzima, sina rafiki mimi duniani.
Niwe watosha Mungu, niwe unatosha baba, niwe watosha Bwana, niwe unatosha Yawe.
Oh, watosha Mungu, watosha baba, niwe watosha Bwana, niwe watosha baba. Tengeneza maisha yangu Bwana, tengeneza maisha yangu baba siku ya leo. Tengeneza maisha yangu Bwana, tengeneza maisha yangu baba siku ya leo. Wewe ni kimbilio baba, sina mwingine mimi. Wewe ni kimbilio Bwana, sina mwingine tena.
Niwe watosha Mungu, niwe unatosha baba, unatosha Bwana, niwe unatosha Yawe.
Tazama wanao
watosha Mungu
duniani,
unatosha baba,
we ni mweza,
watosha Bwana
mchana na usiku,
unatosha Yawe, niwe watosha Mungu, niwe watosha baba, niwe watosha Bwana, niwe unatosha Yawe, niwe watosha Mungu, niwe unatosha baba, niwe watosha Bwana.